Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Hedibo Stéjo Tamani o do sa salamu mawdo mawdo an e do Stéjo Tamani do jodindirde radioji chapande nay e nay. Saki ko mawdo Ousmane Diko halanto an kabaruji gondi doji. Kebe famedo tan sulter fu wadana hande jaadin ko be wombe wudde e baleri leedi meden di sabe dunke en sire ande kolliti yo temede mabbe gondi e moobade e do hawjinde dunke e jiyadi wombe sahalbe fa hande le wuro biito hakkilo ko fu wana ko joodi le laamu mottito sabe be kulti le balde nayi ko tagal ko jiyadin ko be FLM chamti mabbe be chante mabbe ko denno laami beton kolliti dabere de refu seminoraka faysa ana hulta yurfogol mabbe ton handale ngallura ana fisnde hakkilaji ana jodi yimbe fudu ana kinni haajoji mabben to wada e ton hewrebe sema kanye be platform be yidi ka kawral fu hebaaka gede didi de mbaddi hande yeso minisma do bamako do imaade mu yurfude baasi batte masibaji gaddi sahaldi yo di kabaruji woni di men puccititta on hande onon e hedaade hono gube jiyadin koje nangudo wudde e baleri mali ana gondi e billede lugotobe siri le mali kolliti e be mbara temede temede habatobe wombe e hawjinde dunke e jiyadi saha leedi mede nyalade jabbide de gubal ndima ko masina FLM wadi torra le wuro bi masibini ton policien didon fawarde civil en didon faabe do don faamu kede barke sise
yimbe didon burbe fu jogade sembe e ley pelle jaadinkobbe e ley laamu motti o kanyun e baleri leydi ndi dum woni kanko Hammadou Koufa o horejo walde noditirtende FLN kanyun e Souleymane Keita jeyado e baleri leydi ndi horejo Katiba noditirtedo Khalid Ibn Al Walid be didon fu ngoni bange yad agali e ley hitande 2012 nde homo fu e mabbe wirfi e ley region mudum teni sukabe jokolbe kabotobe e ley jaalini mudum njeddo malinkobe cikkitabe jaadinkobe nangama e ley lewru uttundu ley lam kudwar o be ngartirama le mali do homo fu e mabbe dun sellini wiide e be gondi e Katiba noditirte do Khalid Ibn Al Walid o be cellini dun wiide e be tawa bonandaji ngadaadi le baler leedi ndi den di halaji sabbimbini taton kasen nangama e mabbe ardinobe bonandaji pewnaadi oni kanyun e sorras en arme mali do bamako do kanyun e badale mudun den e le faccitali kumani be denagu be kulliti wiide Hammadou Koufa ana suudi le wattu joni o le laamu motti o o adini ke sukabe be o janginta gon le laamu mutti o wiide o waran o jottina laamu masina o
den na fa hande le kabaruji di ke bon andude tan hakkilo kaf jodaaki le wuro biito le laamu mutti le balde nay ko tagal ko gube torroje de nangi ton ko njanti ton ko mer o holliti dabere ndena ko fu heba ka hebanaka ton faysa ana hulta wirfogol mabbe ton dum ana e ko torri yimbe ton fa sanne ha berte haldi e mer koro sumela jimde keda ko Mamadou sama seku faccitani en
fa hande wala fuf ko bilti kenyan hakke soldats en sappo e joyo gonno korodo beta ko o ben hoti sabi e ley halam nelal balde tatti waddibe balde didi der banyangara batte forati mata do ton o e nyaloma der koro kambar dun bimi on wala fuf ko bilti tafun kulon gol ka ana wodi fa hande jonnon haddali jama o yaltude yambinde chapande joy e jobo yiti mawuri independence lin meden mali so wana duwa minen civil en kay wawana be do torrobe andon dubbe ngana yimbe cuudi be fey der mali do jati be ngoni nokku mabbe e koro ana wara kilometre uji chapande jeddi tan
kenya horebe sema kanyo be platform en yidi e nokku hakkunu mudde ana fisa ana wara yo kiloji joyi denno le jidal mabbe gal kawral fu wadali be ndokki adi yidude se judde layende jabbikel do e den batidu wadi do bamako do handen ana fisa ana de ini yimbe ton ana kinni haajoji mu en ke yada men kidal haldi e Ayouba So kede ko Mamadou Sama Siku faccitani en
kabar o ana deedini hande anefis kaldal wadi hakunde gubbe kaptoje ko boyi sema kanyun e platform jidal taktingal gal yu kenyan wadi nokkure wonde kiloji joyi baleri anefis kawral wadani kaabe bammi aadi so julde bettike beedi hendun batu horebe wadan hande bamako miden gikkani ko yida yalta hen so wana dun ni ngalure kay ana deedini gubbe de anandaaki pilul ngalure anefis e sema de e kanye de platform de e goddaaki kanon e le ngalure de minisma ana kanyu e seden habotobe inde sema be
hono horebe gube azawad kany e platform de mbaddi hande bamako do yeso minisma imade mum yorufude basi batte ko wadi de nyalaade sahal ko ko heewi holliti e dum walla wartugol deejere e dewritinal ambere agrisa gote e sema haldi e intala ak bilal kede ko barkisise faccitanien
mede mila be ngaran be jide ton e horebe walde platform de ley fabondiral munisma be ngaran be piana tidallaji di dabare sabi de idun wawi sabi binde bonandaji mawdi ko nafata fe goto e amen den no kawritangal an wawi sabi binde deejere warta e len nokkuje de dum woni yela homo fu e amen an haani ko dun timmirani fa jam warta dun timma e ley bangal dabareji gondudde e fiede ilay fuddoje kaldal e kawrangal fa warde e joni di dabareji gondudde e fiede di edi humani tembinde homo fu e dow nokkuje to daaki to fa golleji kaldal e kawrangal heba la kabar o warta hono non dum wurnu non
la normal
kara ko jiddon famude na beedande men famudu do baye fandorade bembal ame Facebook gal fa beedeno men hakkilo tamani hono ONG asana gondo leedi Allemagne kanyi assalam an gondi hokkitirde kolce le julde layande kolce temede jeegon fa warde ujunere gondi e hokkitirte gondi e dokkitirede cuudi doktoro atime fa warde e be ngala bawde mi haldi ton e Harouna Diakité horeja assalam kedo ko barkisise faccitanien
hitande fu meden hokkitira ko warata e temede jeegon fa yottoyaade e ujunere nagge do bamako do fa yottoyaade e region ngaji meden di hikka men cieki laawi didi le majjun arande mudun fu men landini nay temede jeddi do bamako do men ngaran men hokkitira nay temede nay temede tati fecceten hakkunde region ngaji di dido bel mudun men ngaran men hokkitira temede didi nagge kasen so ewi dun fu idun wara hakke temede jeenay nagge ko men ngarta fa men hokkitira ndokketebe dun woni hono yimbeele kasun koobe cuudi dogotoroji kanyun e nokkuje to sugabe marete fa yottoyaade e miskina en den di golleji idin humani fa baade gondal lobbal hakkunde alislam en
ino europeen e gouvernement royaume uni e leydi suede ngoni papatobe studio tamani senatorike e kabaruji region ngaji meden hono yibbe motti douance kany e gourmarasus ndokkama kolce temede tati e chapane jeegom e jetti ONG Islamic Relief hokki dum yimbe lohube horebe ton kolliti dum buytan ko sendi talka e tajiri les jours de layande senatorike lamukai kabate le commune colombine kolce noga didi kirsama beta hande jabe kabate joodobe leydi France itikar si muudum ko yaata fa e milioji joy sefa imaade mum yo fa galle fu heba tew nyande julde layende do sengarti hono laamu segu yimbe segu kura njammini ndima ko leydi meden fa sanne be ngari dum batte deejere e dewrintinal donnur laanaaji wadi e dow teddengal gouverneur laamu segu senjari hono laamu kayeto kolliti le ngallure kaynde janginirde sukaabe e baccero e anangondi e uditede le boli di fu cuudi di ngalana naadi ngonaake e mudun baylita se ngada janginirde den hewbe saraabe hande ana cikkiti barkana ko golle be do janginobe do lekol fewndi e uditede do fande le kayeto nokku waran uditede kalaw ana le commune segala do chondi boye waawi mu inede le gollidal ONG asa Amasa Afrique Verte kany GRDR wadi sonde nokure udisite le ko hawra e batu gaddo kenye kayton al musad amudu ana hawai hawrde fa e milioji sappo nenna kedde fa hande hedade e le micintindo fa hande micintindo ta fa hande sulter fu walana jeedin kobe wombe Valeri e wuddu leedi meden di dunke en siri ndartobe be kolliti wiide be do temede jeedin kobe ana gondi e dande dunke en jeedi wombe saha leedi mendi nanna leedi bid ngendi bidu le lamu mottito hakkilu fu jodaaki sabe jeedin kobe FLM be chamtino ton nenno horebe ton kolliti wiide fa hande dabere deere fu seminoraka faisa na hulta wirfogol mabbe ton ngallura anafis nde ana de ini yibbe fana kinni haajoji mu en do wadda e ton horebe sema kanyi be platform be yidi ka kawral fu wadaali gede didi de fu mbaddi hande yeso minisma do bamako do imaade mu yo rufude basi batte masibaji gaddi saha leedi mende o didi kabaareji woni dum dokki on hande ona heedade kedde heedade fa hande yewtere meden ana yeso